Shansha, can't see as any way,
can't see as any boza.
When they go so bad,
chubby my feelings, the younger.
Can't see as any way,
can't see as any boza.
When they go so bad,
chubby my feelings, the younger.
Wow, Nizo wanna mongo sungira mutima. Love for younger, kasifa kamu mutima. Mama, in a sembe nezo siva. Sembe sinina kuida kwa yako siva. Nezo wana manga unipasali ulafu. Wani soko neza baby wanipanga safu. Iwa pa festi weze kunina maposa. Ati lafu ni trust na mutima. Tika kwa na kuma tumache mafoni. Kulima sugar dadu kamba fachipondi. Nezo wana manga jiwekelo wa muizi. Vewa chita apa fan panga dizi.
Haditi zanga la bose ndieve wenzo kamba baby. Nangu pressure ibwere tose tiza shansha. Kansi enze ni wenye,
kansi enze ni boza.
Wenze kusobeleza,
chabi my feelings yanga.
Kansi enze ni wenye,
kansi enze ni boza.
Wenze kusobeleza,
chabi my feelings yanga.
Mamisha leta tekela nebo po wachita. Kashi walingo na wila kashita. Na leta tekela tekaba nobe. Kashi walet tapuli tendi nobe. Na papa, yemona kwa chivufi. Watobelo mutima no kunshefi. Betenga walinje bele kofepa kwamba. So that you no kubika munamba. Wapuisha my feelings wa ulea. Uli wao yolea. Na nalifa ile kwenye wapa mutima. Ifu wachita semu no kumbika mutishima. Kabio.
Hatiti zangala bose ndieve wenzu kamba baby. Nangu pressure ibwere tose tiza shansha. Kansi enze ni wenye,
kansi enze ni boza.
Wenze kusobeleza,
chabi my feelings yanga.
Kansi enze ni wenye,
kansi enze ni boza.
Wenze kusobeleza,
chabi my feelings yanga.
You supposed to think ati mkazi ama sida. Mamuna ni mamuna nkatapira sama sida. I repeat it again, sembe sina kwire siva. Yeshi ndishkulu iti chofa niko siva. Wezo ujene atosani na mawenye. Matrai piuno ngoni kasi we una wenye. Mero na pili fakuti menu ni mafupa. Wezo na mawenye no nisekera makoza. Vela na makefe enzo sobele sake. Enzo na mawenye no nisia lomo we. Uyesa kumuguza kuti mepe kanga chinja. Anakanga soche.
Hatiti zangala bose ndiepe wenzo kamba baby. Nangu pressure ibwere tose tiza shansha. Kansi enze ni wenye,
kansi enze ni boza.
Wenze kusobeleza,
chabi my feelings yanga.
Kansi enze ni wenye,
kansi enze ni boza.
Wenze kusobeleza,
chabi my feelings yanga.
Kansi enze ni wenye,
kansi enze ni boza.
Wenze kusobeleza,
chabi my feelings yanga.
Kansi enze ni wenye,
kansi enze ni boza.
Wenze kusobeleza,
chabi my feelings yanga.
Shout out based on creation or limitation, but I see the production, the beat maker. Yeah, that LG.